Mandingabe ndiyifuna tyala umfanekiso wakho tyala umfanekiso wakho kuwo umphefumlo wam ndithobela umoya wakho uyoyisa imvelo yam ndenze kutsha ndize ndibengcwele ngayo yonke imikhwa yam ngayo yonke imikhwa yam ndixokise nkosi ndixokise samandla kuphele Kukukona, purify us, God is the God. Hey, God is the God. God is the Kapaleti God. God is the God. Can you find it so hard?
Music at spacegospel.com.